enza kwenzeke, enza kwenzeke, enza kwenzeke. Enza kwenzeke, enza kwenzeke, enza kwenzeke.
Konke kusenhlizweni yakho konke lokhu okukwenza kwenze konke lokhu okukwenza uqhubeke phambili enza kwenzeke konke kusenhlizweni yakho konke lokhu okukwenza wenze konke lokhu okukwenza uqhubeke phambili enza kwenzeke enza kwenzeke enza
enza kwenzeke 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 enza kwenzeke
enza
enza kwenzeke enza kwenzeke enza kwenzeke
ungaqheli inkathazo zala enza konke emandleni yakho. Don't you worry, cause I'm daddy, and I got you, yeah. Enza kwenzeke, ungakhali, katsazo mzala, enza konke emandleni akho. Don't you worry, cause I'm daddy, and I got you, yeah. Enza kwenzeke, enza kwenzeke, enza
kwenzeke, enza kwenzeke, enza kwenzeke,
enza kwenzeke,
enza kwenzeke.
Once again,
once again,
once again.